Ijirangu imwe mwe nabaruhire Nabaremerire mwije yesaba umuse
Yowenka kumururwa
Yeah.